It is our desire and prayer.
Kumnqweno wethu kwaye ikwa ngumthandazo wethu ilulo ke nokholo lwethu kuba uza kusigcina sithembekile. Siyazi kuba isiphelo kuthweswa esiphelweni hayi ekuqaleni. Kodwa lo oko ithembekile kuthi ekuqaleni waqhubeka ethembekile kuthi kude kube sekupheleni. Kodwa siyazi ngokunjalo kuba izibhalo ezingcwele zithetha malunga nembuqambuqo enkulu eza kwenzeka ekupheleni kwexesha ukuba uthando liya kupholwa kubantu abaninzi. Wayesele sivile abakolizwe uba yonke into uThixo ayithethileyo iza kwenzeka nokuba ibisisiqalekiso noba ibiyintsikelelo isithembiso isilumkiso isoyikiso yonke into izawuzaliseka. Kubuzwa ngoku uthi yintoni ezawuzaliseka kuthi, yintoni ezozaliseka kuwe, yintoni ezawuzaliseka kum, thina sime phi na ngokomoya? Wena mbuzo omkhulu ke lowo. Kwaye ke ngokuhlwa nje sinethuba elinqabileyo kwaye andizubangisana kodwa ke izinto ezithile kumele zithethwe. Ndinayo impembelelo yokuba asifundanga ngokwaneleyo kwikamva. Asikaqondi le nto ulunyeliso okanye izikhalazo ukuba zingenza ntoni na xa izinto zidluliswa komnye umntu siya komnye umntu. Zingayimosha yonke nje impembelelo. Siqaphele oku kwiminyaka esemva kwethu njengoba sele ndixelile apha. Kwakukho unyeliso nokuba ke kukwikwayara nokuba kukumadoda amakhulu noba kukumkhokheli wekwayara oculayo odlalayo i-instrument noba yintoni. Yade ngenye imini indebe yakugcwala yachichima kwaye ndiyakholwa uba singene kumjikelo wokugqibela kwaye kumele sifunde kuyo yonke into eyayisonzakalisa ukuze sazi ukuba yintoni na eyinzuzo. Wonke umntu unalilungelo lokuba abonakalise uluvo lwakhe ngokukhululekileyo. Loo nto ke kumele ibe njalo. Umbuzo nje uthi ingaba singakwazi ukulinganisa into amazwi ethu ayenzayo kwabanye. Ngaba siyabona ukuba enza ntoni na amazwi ethu kwabanye abantu. Lonke ilizwi yonke intetho ethethiweyo injengembewu kwaye iyakhula ayimki egumbini ihlala isezintliziyweni zabantu bagxobhagxobhe. Izolo ebusuku besinencoko nje encinci malunga nokucula nokudlala, udlala izixholo xhobo zokudlala umculo. Kawuba ndinokubona ngoncedo lukaThixo iye yacaciswa kum ukuba wonke umntu kumele athethe indawo yakhe abantu kumele bamkelane ngendlela bayiyo. Asinakuzitshintsha thina. Ngamanye amaxesha ndizivile intetho mna ngokwam kwa andazithatha njengokuba ngokubalekileyo soloko ndicinga uba mhlawumbi ke luluvu lwakho olo ndize ndingazihoyi. Ndithathe isigqibo sokuba ndiyeku ukungazihoyi izinto ezifikela ezindlebeni zam. Ndithathe isigqibo soba mandingamameli nanye into ephazamisayo. Kodwa wonke umntu ochaphazelekayo okanye kumele achaphazeleke okanye ovula umlomo wakho ukuba athethe into andiyikukwamkela oku kwaye andiyikukuvuma, andiyikukuphulaphula. Kodwa ukuba ilunganga ndiza kuyiphikisa. Ndifunde izifundo ezikrakra ukuba ubusazi nje kuphela ngokuba ndithule malunga nezinto ezithile. Ndishiyeka ndithule ngokuba bendingafuni ingxaki kwaye ukuthula kwam kuye kwafundwa ingathi ndiyangqina. Uyayiqonda loo nto? Ukuthula kwam bingathi ndiyayingqina into. Inye ke mna into ebendiyifuna luxolo. Ndisithi kutheni kumele sixoxe singavumelani ngokunjalo. Kodwa nayo leyo yondlela elungileyo. Alufuneki uxolo olunokuthandabuza kodwa kumele sibe noxolo kunye. Uxolo lukaThixo, uxolo enyanisweni, sibe noxolo omnye komnye. Hayi, uxolo olubolileyo lokuthandabuza, luxolo lobuxoki olo kwaye oludidi loxolo livakaliswa lihlabathi xa bethi ngokwencwadi yokuqala Tesalonika sahluko sesihlanu ithi bayakuthi luxolo nokunqaba baze bafikelwe yintshabalalo ngebhanqu. Uxolo olungabambelelanga kuThixo elingabekwanga kwimiphefumlo yethu nguThixo luxolo lobuxoki. Kwaye xa umcelimngeni ufika awuyikoyisa kwaye kubo bonke abathe kwaye ndicinga kuba kumele sifunde ukuba sisebenze kwiindawo eziluxanduva lwethu, sithethe apho sinento esifuna ukuyithetha kwaye selusazi uba ingathetha ukuthini loo nto. Wonke umntu abe kwindawo ayimiselweyo. Ndithetha ukuthi uThixo ufuna ukwenza into kwaye silivile ilizwi lakhe ngokucaca okukhulu olu abantu bathe baliva ngalo ilizwi likaThixo. Alizange labakho ixesha apho iimfihlelo ezingcwele sakhe zatyhilwa kakhulu ngolu hlobo ngokucacileyo ngokuqondakalayo. Umzalwane uthe ewe ke ngenyaniso wandikhalimela namhlanje kwileta wabhala kuyo. Kuqala unika imbumba yentyatyambo uthi mzana uFrank oko ndadibana nawe ndajonga ulungiselo lwakho akekho kweli lizwe. Uyabhala uthi ndiyijongele phezulu kakhulu loo nto kwaye ndiyijongile iyandivuyisa ke uyiva loo nto. Sithini ke ngoku emva koko? Wanika iintyatyambo ezimbumba waqhubeka ukuthetha ke ukuba wava kwaye ephantsi kwempembelelo. Mna andibangi nanye into ndibanga ukuba ndidlulise inyaniso engcwele ilizwi likaThixo elinokunyaniseka nokuthembeka. Noba ndinesihloko okanye nendlela endijonga ngayo, loo nto ke ayibhekiselanga kum. Umyalezo wokuqala wesigaba sebandla uthi babhalela bathi bangabapostile bafunyanwa bengamaxuki. Alulu uba ngumntu azenzela lona okanye into ethethwa abanye, kuphela yinto uThixo ayenzayo kumntu ngamnye. Nantso into, ayikho enye engaphezulu nengaphantsi. Ngokwendlela yokubizwa sonke siyalingana kubantwana bakaThixo, kwaye akukho kwaziwa okhulu thina singonyana nje neentombi zikaThixo. Ukuba ke ungenye indlela nangenye ngale ndlela esaziwa ngayo ukuba siyalingana sonke, ngoku akekho umntu ongaphezu komnye. Sonke simi endaweni enye kwisekelwe esinye, kuba ngoku ngokwesigqibo esingcwele nobizo sifumana umsebenzi apho ulungiselelo linikwa umntu. Loo nto ayisenzi uba sibe ngaphezulu okanye sibe ngaphantsi, ishiya kuloo ndawo besimele uba sibe kuyo, apho singayi kuba ngaphezu komntu kodwa sibe ngabantwana nje, umntwana kaThixo phakathi kwabantwana bakaThixo, umzalwane phakathi kwabazalwane. Kodwa xa ifika ejonga into uThixo azokuyenza ngokugqwesileyo, kunyanzelekile kum ukuba ndizicikide sonke, nathi sizicikide ukuba uThixo kutheni ngekafiki kwabangabakhe. Kwaye ndiyakholwa kuba nabana ocinga ukuba uThixo selefikile kwabangabakhe phakathi kwethu nakububomi bethu, akakaboni ngamehlo angcwele, akakaqondi ngokuqonda okungcwele. Siyaqaphela ngokumemelela okukhulu kuba uThixo uthethile nathi. Siyaqaphela kuba ilizwi lakhe lithela tyalwa njengembewu kuyo imiphefumulo yethu. Unjalo siyaqaphela ukuba asikabi lapho ibandla lalikho ekuqaleni, kwaye lowo ke ngumxube wovuyo kwesinye isandla nentlungu kwesinye isandla phambi kwenkosi. Kangoba usindiso lwethu lunomdla, siyavuya enkosini amaxesha onke, kwaye simane sixelelana ukuba kwakhona ndithi vuyani, emva koko ithi kuthantamisa kwenu makwazeke kubantu bonke. Intlungu fike ingene ihlale ngaphakathi nje uba kuxeliwe kulantshumayelo ithi unxanelo, kwaye nje uba icacisiwe phayana. Ngokokubini kwesinye isandla uvuyo lunzulu kuThixo, isiqinisekiso sokuba lubango lwenkosi. Esinye isandla intlungu yokuba ungekasetyenziswa nguThixo. Ndethi ukuthi xa ndizicikida kulapho iqala khona ke, ngoko yinto elungileyo ukuba awuvi awuyiva into endiyithetha inkosi ngamanye amaxesha ngam. Andidingi mntu ukuba agqithise umgwebo kum. Andikalahlekelwa indlela yokuziphumelelisa, ndingakwenza oko ngokwam ebukhoneni bukaThixo. Kodwa ngoko ewe ndiyajonga mganyana, emva kokuzicikita sifikela kwimeko kawonke-wonke sizibuze sonke, kutheni kungenzeka uba uThixo akana ukwenza oku kulu ngaphezu kokwenzileyo ngoku. Awuko umbuzo othi ngabe uThixo ufuna ukwenza okukhulu. UThixo unako ukwenza okukhulu kwaye uyakuthanda ukwenza okukhulu. Kwaye sifumanisile ukuba zingakhona izikhubekiso eziliqela. Ewe, ndiyazibona nezama izikhubekiso. Loo nto ayinzimanga kum, kodwa kwesinye isandla ndiyazi kuba ilizwi likaThixo alinakubuya lilambatha, kodwa kumele likuphumelelise oko belithunywe ukuba likwenze. Sele ndikuthethile oko apha, ngoko ayiseyomeko ephakathi kwalo othethayo ngaphambili nabaphulaphuli, kodwa yimeko ephakathi koThixo nabaphulaphuli. Ngokuba ngayo intshumayelo abantu badityaniswa noThixo, Thixo uthetha nabo kwaye ngesiphumo soko baphinde bathethe naye. Inyaniso yile uba lusekhona unyeliso phakathi kwethu, kwaye ezinye izinto ezingadingi uba zibe phayana. Nonke niyazi ukuba umoya okanye imimoya yayisebenza ukuzitshabalalise. Akukho namnye othe wasinda kuko oku, kwaye kumele ngokuqinisekileyo siqaphele ukuba uThixo uyakha kuyo yonke intshumayelo, kuyo yonke incoko, kalo lonke ilizwi uThixo unenjongo nje enye. Inkosi yakuqukumbela konke phantse kwi-sentence enye okanye kumqolo omnye. Ndizile ukuze nibe nobomi, hayi nibe nabo ngoku. Nibe nabo ngokugqithisileyo, kodwa umtyholi uza kuba ezobulala, axhele, atshabalalise, achithachithe. Ngokunjalo thina siyayiphelisa nje loo nto, hayi kwabanye abantu kodwa nakuthi qala. Kwaye kumele siqale kuthi emva koko sibe nakweku. Njengoba benditshilo izolo emlonyeni womzana wethu omtsha odlala i-organ, wathi ndicinga ngenyaniso yokuba abanye abantu abahambi naye, baye bamnqande ukuba bangamvumeli ukuba adlale ngokukhulekileyo njengomnqweno entliziyo yakhe. Ewe ke, ndiyazibuza ukuba ngaba thina njengabantu abadala siyakwazi ukuqaphela ukuba abantu sibabeka kweyiphi imeko nangonyeliso lwethu. Kuqala bekwakumele uba kube khona umntu onokwenza ngcono. Okwesibini, ingaba yonke le nto isikhokhela uba siyephi na, isisaphi na, isifaka ekoneni omnye nomnye, isifaka ekoneni nakuThixo. Ayenzi, ayithethi into evakalayo, sebenzisa le nto nje ngomzekelo, ingaya kuyo yonke indawo. Masenze oku ukusukela ngoku, masihloniphe wonke umntu endaweni yakhe. Noba umntu uyakhonza apha phambili, noba umntu ukhokhela amaculo, nokuba umntu uyacula, noba umntu udlala izixhobo zomculo, noba ingayintoni, masiqale ukuphawula okulungileyo, masigxininise ukuphakanyisa, siphakamise, sithethe ngokuncumayo, sabona into eza kwenzeka. Safumana ukuba emva kwa yonke into esingayibiza uba lunyeliso, ukuba besifuna ukuthetha kokunqalileyo bekuzo biya ubiza lona ba luchithachitho. Cinga ngomzana uBranham owathi ngesifo somhlaza yinto enobomi kuyo, ayibobomi bakho, ayibobomi bam, ayibobomi bomntu, bubomi obubuhambi iphanje ihambahamba. Kwaye uthi oogqirha bayifumanele igama bathi ngumhlaza. Emva koko wathi eli ayilogama elilungileyo, uthi lidimoni. Nantso ke sinayo ke ngoku sifumane igama elimnandi kuyo yonke into. Umbuzo uthi bubomi obunjani na obupha kulaa nto esiyisonga kakuhle thina sicacise kakuhle, ludido olunjani olupha ngaphakathi. Kanjengoba isifo somhlaza sisidla ubomi bomntu onayo, ngoko ngenye imini ubomi bomntu onjalo kakuhle kakuhle balixhoba kweli dimoni ethi ekuqaleni iqale phantse njengejoni elingenakubonakala. Umntu obesinda ngokwekhulu lekilogram emde ngokwemitha ezimbini onokudoncula imithi awabe lixhoba kwela joni lincinci lesifo esingena kuye ngesaquphe lo mntu. Nawo zonke izigalo zakhe nemithi athe wayidoncula ulele ngoku ebhokisini. Nawo zonke izigalo zakhe liqale nje ingathi lisuntswana nje lejoni, kodwa yinto engumhambi etshabalalisayo, yinto yobudimoni. Sixela into enye ukuba ihambahamba njengesifo somhlaza, kwaye kwake ukuhleba na zonke izinto ezinjalo. Ewe, siyatsho ndixelile oku mfa nje, kwaye ndingokugqibela ukuyithetha loo nto. Senindazi xesha elide ba ndike ndiza phambile ndizothetha oku ngenxa yoba ndiziva ngolu hlobo, okanye ndiza phambile ngokuba icebo likaThixo lisondele entliziyweni yam, kwaye ndifuna ubone uThixo efumana oko kumfaneleyo. Nabani ocinga uba ndiyakuvuyela unyelisa kumele ukuba berongo ngokuhlwa nje abegwenxa. Ndiyazi unyeliso uba lungenzani, nelwimi olubi lungakhupha inyo ityhefu. Apha ndicinga ngelizwi kwaye kumele lishiyeke lisebenza. Imiqondiso ke iya kulandelana nabo bakholiweyo. Nantsi egameni lam bakukhupha idimoni, bakuthetha ngelwimi ezintsha. Abantu abamiselwe ubomi obungunaphakade kweli xesha noba bathe batsela ityhefu sithetha ngokomoya baya kuphila, kuba uThixo utshilo. Ndithe ndaba necebo loba ndizithethe izinto zimbalwa ngokuhlwa nje uba sizise entliziyweni ukuze singabasaliniki igumbi itshaba. Soloko silapha emhlabeni akuna ukwenzeka ukuba yonke into izawuba ngolu hlobo umntu afuna ngalo, okanye ngale ndlela umntu acinga uba ilungile. Loo nto ngokulula nje ayizukwenzeka, zange yenzeka kwaye ayinawuze yenzeke, kodwa kumele ukuba kwenzeke kuthi ukuba sikwazi uba sivane. Kumele uba kukwazeke ukuba wonke umntu aveze into elungileyo abambelele kwintambo yoxolo noba kuthabathanduni. Kuphela ngalendlela siya kuphumelela ukuba sikhokhelwe ngoxolo. Ukuba into enye ibonakala kakhulu komnye umntu kunomnye okanye noba yinto na ayikhathaliseki. Sidlulile kwiingxaki zokukhula amazinyo, ngcono ke kumele uba kunjalo. Kodwa masingalibali, khange ndinabe kwingcinga yam yangaphambili ukuba kunjani eli joni lincinci, eli joni lomzimba lincinci, siqala sithathe okukhulu njengexhoba. Ngoku kunganjalo kubaba banamandla kakhulu ngokomoya, kakuhle kakuhle bawe baquleke xa kukhona into ithe yasibamba isitye ngaphakathi. Bayi loo nto akumelanga uba ivunyelwe uba yenzeke. Kumele sikwazi ulawula izinto ngokholo nangoncedo lukaThixo. Wonke umntu nowabathetha, nowabacula, nowabadlala, nowabenzani, kunzima kakhulu ukuba senze umsebenzi ngokuba kumele ukwenze phantsi konyeliso. Ngoku ayinyamezeleki, kwauyazi asilindelanga nto ebantwini apha, kodwa eMelika lisiko ebantwini ukuba baxhawule isandla somlungiseleli emva kwentshumayelo, bathi ilizwi belindisikele kakhulu. Umntu ebeshumayela sefumene umthwalo ngokwaneleyo, andinoyifuna loo nto uba yenzeke kum, kodwa ndingavuya ukuba abazana bam abakhonza kule ndawo bangaba nomntu otshoyo kubo kwixesha ngexesha benentliziyo enyanisekileyo uba ilizwi belithela intsikelo kuwo ukuba ubazise. Inika amandla amatsha, ungenzi impazamo. Ukuhlala phayana ezitulweni kulula kunokuma phaa phambili, ndikholwe. Kwaye sonke singakhetha ukuchopha phayana. Uba uyikholwa loo nto, cela uThixo ukuba akunike olo kholo nenyaniso. Ukangapha umzana uRusi athe bekunoba ngcono angabi saza ngaphambili, njengoba umzana uSmith wacela omnye umzalwane emva komnye, ngubani ofuna uza phambili? Sonke kungangcono sihlale sichophile. Ngoku ukusukela ngoku siza ukomelezana izandla, sitsho kuphela nje omnye komnye, sixelelane into engaba yintsikelelo kumntu othetha naye. Uba sinento esifuna ukuyithetha omnye komnye, masingayoyithetha kumntu wesithathu okanye kowesine, kodwa yithethe kulo mzalwane okanye kuloo dade. Kwaye ngesandi esilungileyo nangendlela elungileyo nangexesha elilungileyo, sonke sele sinamanxeba. Ngabakho njalo, ngubani ongano ongonakalanga, ngubani ongakrazukanga? Yeyiphi indlu apho ungekho sidingo? Ngubani ongenamthwalo entliziyweni yakhe? Ngubani ongophiyo apha bangenamanxeba? Ngaba kusekho isidingo okuninzi ko? Ngokuqinisekileyo kunjalo. Sifuna uba kube khona amafutha eGilead, uba onke amanxeba athanjiswe, wonke umntu akwazi ukubalela komnye umntu ngawonke amaxesha. Hayi kuphela uba sicule nje, kodwa sithwalisane imithwalo kubo bonke awubazanyiweyo. Ucula kulungile kodwa sithini ngokuthwalana. Sithini ngokuthwalisana imithwalo mhlambi. Ngayo ngazo izilingo zami ezibigqithi ezinzima nithenda qonda kancinci kuba kuthetha ukuthini ukuthwalisana imithwalo. Kwaye ndibonile ukuba kunjani abanye bathwala imithwalo baphinde bathwalisane nam. Kwaye umthwalo xa kuthwaliswana uphantse ungavakali, uyanyamezeleka. Kusukela ngoku ngoncedo lukaThixo sifuna ukuba ngenyaniso sibe libandla lenkosi, abantu abamthandayo uThixo, abathandanayo, abakhonzanayo, abayikhonzayo inkosi, kwaye abayishiya yonke into noba yinto na bayishiye kuThixo. Ukuba nayiphi na ingcebiso, yacela uyibhale phayana kwiphepha elincinci nje ulibeke apha, noba ulifihlanga kodwa ungabhali igama lakho okanye utyikitye utyikityo lwakho. Akekho umntu ekufuneka uba atsho ukuba ungubani na. Kwaye kuba kuyenzeka sawuzama uba senze ubulungisa kukho oku, ndiyaqonda uba singaqonda oko, asinakuqhubeka silo hlobo. Sifike kwinqaku apho sithi Nkosi, yonke into ekumele kuthethwe nayo kumtshakazi ebandleni malunga nemfundiso nokutyhilwa kwemfihlelo sikunikiwe. Andazi ukuba ikhona into ethe yabanjwa kuthi kuyo yonke into uThixo ayithethileyo. Andithethi ukuthi ingcaciso nento ethethiweyo ngoku ngabanye emva kokumkakamzana uBranham, ndithetha ukuthi ilizwi elitshiliweyo nguThixo ngawo umlomo omisiweyo womkhonzi wakhe umprofeti, kuko oko kuziswe ngaphambili. Kwaye umbuzo endinawo ngokuthobeka konke ngulo othi, ngabu nako na wena ovileyo wafunda yonke into ebintsha mhlawumbi ingacacanga ngokupheleleyo ingatyhilekanga, kodwa ukuba uvile wakufunda ngoku ndithetha ukuthi unako entliziyweni yakho ukuvumelana kunye nento uThixo ayithethileyo kuthi. Uba kunjalo ngoku isisekelo sibekiwe uba uThixo azithile kwaye afune ukuzitshila, kwaye asafuni ukuba abantu badlale ibhola nathi. Sifuna uThixo afike kwabangabakhe kude kube ngoku sele basebenzisile abantu naphi na apho enze into khona. Kwaye sivile ngokucacileyo uba noxa inkosi yanika izithembiso nemiyalelo kwizithunywa usukela kwixesha ngexesha, kodwa uvakaliso lelizwi kushunyayelwa kwevangeli kuye kwanikwa abakhonzi bakaThixo usukela ekuqaleni kuye esiphelweni, kwaye kushiyeka kulolo hlobo. Kwaye umzana uBranham seke wazisa umfanekiso ophantse ucela umngeni kwabo bangakubizelwanga, wabuza umbuzo othi ngubani onegunya elikhulu, isithunywa ezulwini okanye umthunywa kaThixo emhlabeni. Kwawunika impendulo ecacileyo uthi umthunywa kaThixo emhlabeni umi enegunya elikhulu phambi koThixo ngaphezu kwesithunywa sezulwini. Kwayiqaphele loo ntsebenzo ke yentetho enjalo. Siyazi ukuba izithunywa yonke imimoya elungiselayo ithunywe ngenxa yabo beya kufumana usindiso, kodwa abathunywa bakhe benza iziko elivutha umlilo. Oku kubhalwe kwincwadi kumaHebhere isahluko sokuqala umqolo wesixhenxe. Ngokubini kuhamba ndawonye uba siyakholwa uba uThixo uthethile nathi, kwaye umthunywa lowo athethe ngawo akathethanga ngokwentando yakhe, kodwa uba uThixo uthethile ngaye. Kakuhle kakuhle bendifuna ukuphuma ndize nentshumayelo apho athetha malunga nokuba ukuhleba kufana ne-acid yeselfure ebandleni. Ibhaliwe kwezinye iintshumayelo njenge-acid yeselfure ebandleni. Kwandifuni namnye umntu ukuba aze adibane ne-acid enjalo nangaphandle. Kwabo amehlo adibana nayo baye bangaboni. Kukangaphi na umbono wethu ocacileyo ulahlekayo, ngoba izinto zize ezindlebeni zethu esithe saziginya, sithe sazivumela uba zisebenze ngaphakathi kuthi. Kwaye umbono wethu ocacileyo ususiwe kuthi. Zintanda, uThixo ufuna sibe nombono ocacileyo kuyo yonke into. Ufuna ukuzityhila ndikhona, sele elikhuphile ilizwi lakhe kwaye sabuyela koko okwethutyana. Sifunde into eselifundiwe. UThixo wenze izithembiso kwaye kumele azizalisekise. Uthe wazibophelela elizwini lakhe. Xa sisebenzise eli lizwi lithi kumele, akukho ngathi siyamnyanzela uThixo makube kude kuloo nto. Kodwa uThixo akanakufunga ngomnye umntu, uzifungile ngokwakhe, uthathe isifungo wamma nelizwi lakhe ukuze alizalisekise. Kwa uThixo ulungile njengelizwi lakhe, nelizwi lakhe lilunge njengaye. Ilolo hlobo, hayi ngenye indlela. Uqinisekileyo njengoba sinokuxhomekeka kuThixo, ngokuqinisekileyo sinokuxhomekeka elizwini lakhe. Kwaye kuba kunjalo, ngoku ziphi izikhubekiso? Petros waqonda xa iNkosi yathetha naye, wabuza ukuba nguwe na Nkosi, thetha ndize kuwe. Kuba siyazi uba yiNkosi ethethileyo nathi, esibizileyo uba size kuyo, ngoko nathi okunjalo sinakukuhamba sigqitha amaza olwandle. Nokuba ngamaza onjani, siyakwazi ukuhamba siye enkosini. UThixo ufuna sibe nokuma kokholo. Nabana umntu angangakholwa, thina asimiselwanga nje ukuba sizamele ukholo olwanikelwa kuthi kwakanye, kodwa ngokunjalo ukuba siqinisekise ukuba izithembiso siba yinyaniso ngalo ukholo ziyazaliseka. Kwesi siphelo uThixo kumele kwaya kusinika ubabalo kodwa kumele kufikele kwinqaku apho sinenkululeko phambi kothixo kwaye akukho nto eme endleleni sicinga uba heyi umzalwane akazinto ngaloo nto kodwa uthixo wazi yonke into kwaye umoya kathixo uba buhlungu ewe bawuba khona abantu abo sifuna uba noxolo kunye nabo bangafuni uba noxolo kunye nathi yawusoloko iyiloo meko yayiyiloo meko nakwimihla kayesu inkosi neengxoxo ezaneleyo kwabo babengqwabalala kuye oko kwenzekile kwaye asizukwazi ukususela izwini ngoba ezi zinto ezimbini ekumele zihambisane yindlela esiyiyo xa kufuneka sigqithe kwizilingo kodwa ngoku sithetha malunga nabo baya kuba ngamakholwa abo bafuna ukuqhubeka kunye nenkosi abathwele ngaphakathi kubo unxano abanxanele ilizwi elixabisekileyo kuthi uba elizwi likhatshwa ngamandla angcwele amandla okudala noba yintoni inyanzelekileyo ngoko ke ngenyaniso kutshiliwe ebandleni likathixo philayo kwanditshilo ngaphambili uba kangouba ndinokugweba ngokwendlela yam yokubona silivile ilizwi likathixo kuwo konke ukunyaniseka ucoceka nokucaca kwaye mhlawumbi ngokucace ngokwaneleyo kubo bonke abo uthixo abacaciseleyo ngoku sifele kwinqaku apho uthixo angafuni nje uba sixoxe sithethe malunga nelizwi linamandla kodwa kunjalo watsho ukuze kuphunyeleliswe into lonke ilizwi likathixo kumele lizalisekise intetho engcwele nenjongo kwaye xala funda ilizwi apha ke kwabonakala kum ukuba kokubini ukutsho kibandla ngokunjalo nosirayeli uzihambisana kakuhle ithi apha xolo leshumi elinanye ngozakariya isahluko sesibhozo ngoku ke andiyi kuba njengokwemihle yamandulo kumasalela aba bantu utsho uyehova wemikhosi kobakho imbewu yoxolo umdiliya wonika isiqhamo sawo kobakho imbewu yoxolo masinyaniseke ke ngoku umntu ozive khululekile xa kungekho mxholomnye akanobulungile entloko kumele kube khona into egwenxa kubo ikwimvelo yomntu ndifunani uxolo niluphuthume awu bathe bafumana uxolo kuthixo kakuhle kakuhle xa bebona kungekho mxhelomnye iba ngathi ngumhlaza loo nto abayidingi loo nto ngumzimba ongaqhelekanga into ekunzima uba icaciswe amazwi akhethiweyo ukuba kucaciswe oko kwawumele ukuba amebabi kakhulu ukungabikho mxhelomnye kuvela elutshabeni utshaba luvela kumtyholi utyholi lutshaba lomphefumlo wethu kwaye weza uYesu ukuba azise uxolo kwawo bakufutshane nakwabo bakude kwaye likhona ilizwi kumprofeti uIsaya thi sikelelekile inyawo zabo ezinyaweni sithethile ngako oku kwinyawo zabo bavakalisa uxolo sithini ngomlomo wabo bazisingxabano hayi umlomo wabo bazisuxolo kodwa nenyawo zabo basikelelekile suka enhloko yezinyaweni kubhaliwe kunjalo kuntshumayela sentabeni banoyola benzi boxolo nalo kwinqaku wena uyintoni mna ndiyintoni ingaba kusekhona ukuhleba ingaba kusekhona iinkani nenzondo ubakhona umntu ekumela vuthela ixilongo singawavuthela amaxilongo akho ngxaki kodwa kuba kunjalo ngoko kumele siyenze loo nto ngendlela elungileyo ukuba ndingakwazi ukuthetha oku ngokuhlwa nje apha ngendlela eyona ingqwabalala ukuze ndinibonalise uba ndikuva kunjani oku ngokuba ndazi kakuhle uba ngamadimoni asebenza phakathi kwamakholwa kwaye ndiqinisekile ukuba uThixo unobango phezu kwabantu bakhe kwaye umntana kaThixo uxabiseke kakhulu ukuba besenkonzweni yotshaba simiselwe ukuba sikhonze uThixo kwaye kubhaliwe ukuba sifumane uxolo kuThixo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu apha kuSirayeli uThixo uthembisile kodwa ngoku andisayi kubaphatha amasalela ababantu ngendlela endenza ngayo kwimihla yamandulo ngamanye amazwi andisayi kubajikela andisayi kubatshabalalisa ndiyakubhekisa kubo buso bam ndiyiphendule imithandazo yabo mele sibe nesiqiniseko esigqibeleyo sobuThixo uyayiva imithandazo yethu okanye akayiva singakwazi ukuqhubeka uba khona umntu onyanisekileyo uthembekileyo phakathi kwethu angafumana ilizwi ingaba bubungqini obunintsi sisekupheleni kuhambo lwethu sifuna uThixo uba enze into entsha asikwazi ukuqhubeka siyavuma futhi hayi ngemilebe yethu nje kodwa ngeentliziyo zethu zonke kodwa oku kumele kwenziwe konke hayi ngengqiniba azidingeki kodwa ngenyaniso isibambene ngesandla kunye noYesu sibambene ngesandla omnye nomnye utshaba luza kuthumela iintolo zayo mele sikulindele oko mele sikulindele ungacingi uba uzawuyokulala xa sisenza ngolo hlobo oko hayi akunakwenzeka ngokuchasene noko uzawusebenza ixesha elide ligqithisele kodwa uThixo uthembisile uba kuzawuba khona ukuhlwayelwa koxolo kuzawuba khona ukuhlwayelwa koxolo emva phaya ndandiqinisekile uba emva kwesi sithuba phantse ndizawuthi kotshaba olukhulu kuzawuba khona uxolelaniso olungcwele uxolelaniso kunye noxolelo abantu abayi kuphenduliswa nakanye apho wonke umntu eyawube emxolele kudala omnye omnye umntu wathi ndimxolele umzana uFrank yacelwa ngumzalwane yathi andikhumbuli ndisenza into kulaa mzalwane kodwa yazi abantu ngokunjalo bayaxolela noba ubenza nganto kodwa sekunjalo ke hayi kumele sifikele kwinqaku apho ilizwi likaThixo liba sisikhokhelo somphefumlo umgwebo wethu kwaye ilizwi liyasixelela ukuba kumele sizithathe kanjani iindawo zethu ngokuithi nje uba sele sifundile kumqolo weshumini esithathu ethi kothi njengoko benilutshabhiso ezintlangeni ndlu kaYuda nani ndlu kaSirayeli ndenje njalo ukunisindisa kuqala kwakhona intshabalalo ngoku kuyabakho usindiso niya kuba yintsikelelo abantu abathi ngaphambili basebenzisa amagama abo uThixo abajikeleyo kwexeshana abo bafikelwa intshabalalo kodwa bengalahlekelwanga kukubona awo bantu bayokuqaphela ukuba uThixo unako ukuguqula itafile kanje mba bebethi ngaphambili besebenzisa igama lakhe njengesiqalekiso bazawuthi nje baphinde balisebenzise njengentsikelelo xa beqaphela ukuba uThixo uzise utshintsho ukuba uThixo ujikile wajonga abantu bakhe isimilo sabo ngokunjalo siyaguqula asidingi ukuba silinde silinde izimilo zabanye abantu bazitshintshe sabe silinde ngokulambathayo kodwa ukuba silinde uThixo uba enze into emva kongenelelo olungcwele kubomi bakho nobam uThixo uzawungenelela nakubomi babanye nabo baqalekisayo uyabasikelela abo bangamkelwanga uzawubamkela yena yonke into izawukujika kwaye ndiyakholwa ukuba uThixo usinikile eli lizwi ngokuhlwanje emva phaya ngoMeyi ngo-1979 ngoku ndlulile kuko oko ngoku ndingathethi into ngakho umzana uRus ufunde indumiso apha ngolwesithathu ngokuhlo bagqiba ukuba bamphosele phantsi ebukhosini bakhe omnye umntu angaphulaphula into eyayifundwa ithethwa ngoku uThixo wayeza kusikhusela nanini xa mna kanye singayivi into efundiweyo okanye ethethiweyo singalindela intshabalalo izwe phezu kwethu kodwa xa siva siyikholwa sithobekile usindiso nentsikelelo yeza ngoko kuze ukomelezwa ukuthi musani ukoyika yomelelani uyakuthi mhlawumbi imncinane ngubani ozokukomeleza ubani ndiyaxela izithembiso zikathixo umoya kathixo entliziyweni yakho nasentliziyweni yam uzawubonakalisa ukholo kwaye ngokholo somelele ngokholo simanyene phantsi kwentloko enye loo ntloko ke nguYesu Kristu sukela ngoku siya kulikhumbulela lizwi ithi apha ndinisindise nibe yintsikelelo musani ukoyika mazomelele izandla zenu zihamba kunye ukholo nokomelela uhamba ndawonye ukuba ukomelela kwethu kuyemka nokholo lwethu lwemka uba ukholo lwethu lwemka nokomelela kwethu kuyemka soloko zihamba nje ngokumanyeneyo ngokuyaqhubeka ngokuba utsho uyehova emikhosi ukuthi njengoko ndaqangelayo ukwenza ububi kuni oko yihlo bandenza ndaba noburhalarhume utsho uyehova emikhosi andazohlwaya ke uThixo wayijongile wayingenasizi uthi nanikufanele oku esi sohlwayo nje yinto eniyifaneleyo wayengena sizina kanye ngesaquphe yonke loo nto yakujika kwaye unosisi unomdla uyaqaphela uthi ngokwakhona Ntenda misela kwenzuku. Uyayibona? Isiqhebo sika Thixo. Zikhona izinto ekumele zenzeke. Dijona kwinkosi yethu. Yonke into kwakumele izaliseke kuye. Dijona mazwi. Thixo wam, Thixo wam. Undishiyelani na. Ucinga ukuba inkosi yethu yakuthetha oko ngokuba ayifuna ukuthetha. Ndiyakuxelela. Suwela kunzulu umphefumlo wakhe wakhala. Thixo wam, Thixo wam. Undishiyelani na. Kodwa kwakubhaliwe ukuba kwixesha nje elifutshane uthi wamnciphisa kancinane kunezithunywa zezulu, wamthwesa uzuko nombeko, wamisa phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Ngokunjalo ungazifundela kumaHebhere, sonke isibhalo kwakumele sizaliseke kuye. Ngelaa xesha wathi ukuba kunokwenzeka ukuba idlule le ndebe kum, kodwa ingqumbo kaThixo yayiphezu kwakhe ngenxa yabantu bakhe. Wakuthwala nantona yayinokuza phezu kwethu. Ngamanye amaxesha ndatsho bankosi kokonkuku andinakukubona uthando lwakho, ndiyayiva ingqumbo yakho kuyo yonke into. Kwa oko kungenzeka uThixo angana ingqumbo kothi ubaba lwakhe, uthando lwakhe liyaba lukhulu ngaphezu kwengqumbo yakhe, kwaye uyakubonisa abantu bakhe olubabalo nothando ngendlela atsho ngayo apha ba ndithathe isigqibo kule mihla ba ndenze okulungileyo. Musani ukoyika ngoku kufika imeko ke ngoku. Ezi zinto eniya kuzenza, thetha wonke umntu makathethe inyaniso kummelwane wakhe. Lena imiyalelo kwabo baza kuba namava. UThixo esusa intshabalalo enika usindiso, esusa ingxabano afaka ukuxola, uyatshintshisa abo oku kuthe kwenzeka kubo. Bayaxelelwa ukuba nazi izinto eniya kuzenza, kumntu makathethe inyaniso kummelwane wakhe. Jonga yamkelana umgwebo wenyaniso noxolo emasangweni enu. Omnye angagweba athi ingxabano izawuphuma ngeminyango nangefestile. Omnye angalungisela ubulungisa apho uxolo lukaThixo olungaphezu kwawo konke ukuqonda kwabanye gcwalisa iintliziyo zethu nengqondo. Konke kuxhomekeke ukuba sinjani thina ezintliziyweni zethu, hayi kuba sicinga ukuba sinjani. Ngamanye amaxesha ilizwi alimnandanga njengoba usazi, mandingalisebenzisi apha, kodwa bakhona abantu abathi ngamanye amaxesha babe neenkani zangaphakathi. Uthetha ke ngokomoya ayilunganga loo nto. Asicingi ngento esinayo, sicinga ngento esiya kuyibanga. Loo nto ke ndiyakholwa uba yanele. Sizithembiso ezo apho kungamelanga siqikelele nto, kodwa kumele sizazi uba zezethu. Ifuna uba ngomnye wabo abathi xa kwenziwa ubulungisa njengoba kubhaliwe apho, siqinisekise ukuba uxolo oluphilisayo lwenziwe masangweni akho. ithi thethani inyaniso ngokuthembekileyo omnye nomnye, lana ngamazwi achumise intliziyo yam, kwaye ndinayo impembelelo engqalileyo yoba uThixo uthetha nathi sonke ngokubalulekileyo ngalo ilizwi lakhe ngokuhlwa nje, ngokungathi ebefuna ukuthi mamelani, nantsi into endifuna uyithetha kuni ngokuhlwa nje. Ndiziva ngolo hlobo ngathi iNkosi ifuna ukuvakalisa la mazwi ongeziweyo kuthi ngokuhlwa nje, ukuba ufuna ukubona bomi bakho butshintsha, abantu bakusebenzise njengentsikelelo kunesiqalekiso, kwaye ngenyaniso uyafuna ulubona olutshintsho ngoko nikumdla kwinto endixela yona. Akuyuba kunintsi ezi zizinto eniya kuzenza. Thethani inyaniso onke umntu nommelwane wakhe. Ngokuba sifuna ukuthetha inyaniso, ngcono sithule kuko konke. Asidingi uba sixolelane ukuba asikwazi uthula. Iyaqhubeka ithi, ezi zizinto eniya kuzenza. Mangabikho namnye kuni ocinga okubi entliziyweni ecingela ummelwane wakhe. Nakoko kunjalo makube njalo. Mele kube khona ukufuna okulungileyo ngaphakathi kwethu, ukuba sinqwenelane okungcono okuvela kuThixo. Sinqwenelane okungcono nalapha emhlabeni. Ungamnqweneli umntu into ongenokuzinqwenela yona wena. Oko ke ukuba sithandane ngokunzulu, ukuba sinqwenelelane okuhle umntu wonke ngokomoya nangayo yonke indlela. Ucinga kunganjani kuwe nakum xa unonqwela umzana udade oku ngentliziyo yakho? Ngoko singanovuyo olukhulu. Into ezawuza phezu kwakho ungadinga iambrela, ngoba iNkosi into azayithula phezu kwakho iyaba nkulu kakhulu. Ngaba ayilo lizwe likwintshumayelo yasentabeni ethi, nantona eninqwenela ukuba abantu bayenze kuni, yenzeni kubo. Ikhona imithetho yokomoya ethile elizwini kaThixo othi xa uyithatha ngentliziyo uyilandele, ngoko iNkosi iya kuba nathi. Ungabikho namnye umntu ocinga okubi entliziyweni ecingela ummelwane wakhe. Ningathandi ukufunga isifungo sobuxoki, ngoba zonke izinto zizinto endizithiyileyo, itsho iNkosi. Ngokuhlwa nje siye saxelelwa kuba uThixo ufuna ujika ukholo lwethu endaweni yoba sicinga intshabalalo sicinga usindiso, endaweni yoba sicinga ukulwa sicinga uxolo. Ayichiza nje kodwa ngokunjalo into esiyifaneleyo ekuvaleni ke ngoku andithethe into eyathethwa ngumzana uBranham. Elona chiza alikunceda isigulane ukuba ulishiya ekhabhathini, kumele lithathwe ukuze lisebenze. Emva kokuthi ukuba uthi ulithathile ichiza kodwa ukavi intsebenzo, ngoku awujongenanga nenyaniso. Injalo nje loo nto. Ichiza lingcwele, ingxelo ilapha. Cinga kukumizekeliso isahluko sesine kubhaliwe phayana. Ndagqibela kudala uyifunda eminyakeni, kodwa kumele uba kwimizekeliso isahluko sesine ndazi kakuhle uba iphi malunga neli chiza. Ndithe ndayikrwela kwenye iBhayibhile, kodwa singayifunda ekhaya sonke.
could also say it. But anyway,
nabani onokuyifumana angayitsho. Kodwa sekunjalo ke.
Which verse is it?
Sive okwaneleyo malunga nechiza. Kopha umqolo
421.
Sahluko sesine umqolo amashumi amabini ananye. Imizekeliso sahluko sesine umqolo amashumi amabini ananye. Bendingafuna ukujonga mkanyana nje. Kodwa masijonge ngoku. Mayingemke emehlweni akho. Igcine entliziyweni yakho ngaphakathi kuba ibubomi kabayifumanayo nempiliso enyameni yabo yonke. Ilizwi lenkosi, imiyalelo yothixo wethu kumele uba igqobhozele kumntu wethu ngaphakathi, kumele uba kube phambi kwamehlo ethu. Melo sigcine entliziyweni zethu ngoba bubomi kwabo bayifumanayo kwaye lichiza kumzimba wonke. Lilizwe linjani elivela kuThixo? Ngaba sifuna okungaphezulu kunobomi obuvela kuThixo. Ichiza lapho ukuze siphile kwaye sifuna ukuphiliswa ngokomoya. Masikuvume. Sibhedlele kodwa inkosi ngugqirha omkhulu, hayi kuphela uba singacula ngokuhlwa nje kodwa singakuthetha emthandazweni sithi ngoku inyanga enkulu ilapha uYesu onovelwano. So siziziqhwala, sinazo zonke izinto ezahlukileyo. Wonke umntu uyayazi uba unesigulo sakhe. Ngenyaniso sisibhedlele sikaThixo kodwa inkosi inako ukusiphilisa. Ilizwi lakhe, ubomi bakhe, ilizwi lakhe, chiza lakhe. Kwaye uthi ndalithumela ilizwi lam ndabaphilisa. Uthumela ilizwi lakhe ngokuhlwa nje ukuze asiphilise ngokuhlwa nje. Ingaba sikulungele na njengomhlambo omncinane? Sophukile, sibethiwe, sigula, sinazo zonke izinto. Ngaba silungile na ukuba siye phambili kunye noThixo nakunye nomntu ngamnye? Imithandazo yethu nantoni na esinokuyizisa siyithethe enkosini uba iye siyithumele etroneni yakhe. Uba ubona umzalwane obuthathaka, uba ubona udade obuthathaka, suthethe ilizwi. Thula, xela uYesu, xelela uYesu ngumhlobo wakho ngexesha lobunzima. Kwanjengoba sizisa izicelo zabanye phambi kwetroni yobabalo, uThixo uyasinceda kwizidingo zethu. Masithwalisane imithwalo sonke ukuze sizalisekise umthetho kaKristu. Sizawubona uThixo ukuzithila okwaneleyo kwanele. UThixo ufuna ukuzizukisa udumo kwigama lakhe. Amen. Masimeni ngenyawo sithandazeni. Bawethu osemazulwini, siyakubulela kanye kwakhona ngeentliziyo zethu ngalo lizwi lakho elixabisekileyo lingcwele. Yanga lingawo lentliziyweni yam, yanga ingathwala iziqhamo zephakathi. Asazi ukuba kode kube nini inkosi, ingaba kanti lixesha lokugqibela kodwa wena sewuthethe ngamandla nkosi. Ngubani ongena kuthoba phambi kwakho? Ubani unongena kuwaphulaphula amazwi akho nkosi? Singobani thina onkosi? Siluthuli nje nomhlaba nkosi, kodwa wena unguThixo ophilayo othe wasikhathalela, osithandileyo, osasithandayo nkosi. Siyakubulela kwaye siyalidumisa igama lakho elizukileyo, sikudumisa ngenzulu zentliziyo zethu. Yanga ilizwi lakho ngenyaniso lingangena kuthi nkosi, kuze kungabikho nto ezawuba negumbi nkosi. phela nguwe kuphela Nkosi kumthandazo wami lo egameni likaYesu amen.